alal bare jitti lewru avril hitan 2026 se sakrabe to gondom hedaade hejoji amen dile lende e mangal modum makab jon o fu min chalmin am san mi beltike san tawdeede e modum e odo emission mam noddirta fabu diram le nyalawma hande o hejoji dimi jogani am kikidi hande di annin mi ngaram filade kasam edo waitagol wakati o gondo tampinde san yimbe egube ewde jonde mu em le lede amen di holtama wiide nokkol to yimbe egube ewde jonde mu em kam en ka saggile nyalawma hande o wulara jabbitinde kanyu kaso fuddi mater tom tambe do yimbel nukkule to wona tato ka wawa nated kasim kawol saha leedi amendi fanje to dalle lamu sigu ana le wuddu leedi amendi wulande kanyu du holtama wede so jabbitike tom sanneta ana way latal sababu yepude yimbel gombe tom be pudje beedade ti dalla billo hebugol koram le dido nukkule fa yotto rafi hebugol ndiyam be do yimbel gombe le dido nukkule nyalawma hande o kanyu ka holtama wede ana tampi sanne sum bitike don dum min bisima le nyalawma hande o kanko professeur gida lando doktoro andan o kabaruji bilid e nyaw hore o gollol sur doktorore congé de nyalo mo hande o waram haltande am kutteje ko woni e tawende no boyiri coro nange nge hodum fu neddo haani wadde yella ana arento iwde e ndedo nange du min timiniran dido kabaruji le nyalo mo hande o e haltande om proverbe am même de la semaine nyalo mo hande o neddo fayso eggi iwde jonde mudum ndima ko mudum kanyum kana haani tawre dum sakrabe dum sembe kabaruji min jogon om e odo emission ki de hande bismillah modom be hedande du nokkule to yimbe le igube ude jonde mu em le leedi amendi won le nyalom hande o dande fa yetto nokkul to ben do yimbe le mu inana tafon yella na heba surde hore mu em kanyu ka holtama wiide so wulande kanyu ka fuddi tam dido nokkule ka wawa nated kasem le region gawo anal saha leedi amendi fa jotto da lamu sigu anal wuddu leedi amendi wulara chatune matene dido nokkule ka holtama wiide latke sababu yepude yimbe le hewbe pudje le dido nokkule tidalla bilido hebugol kuram le dido nokkule fa yetto tidallaaji bilide hebugol ndiyam edo yimbel holtama wiide du ko wonata ele nange ko ka frati modo anay mudum bangal cellal magazine amem humanitaire mum jogani om le nyalo mo hande o ka memi hala mudum anni ko mi e kejabe amem gombele kreduji di mi kebani om do majjom do festango modo samasiko
fati walete musa wakar jun o to kongo gamu woni nokku deplacer en gondo le lamu gaw holti wiide yimbe on don nokku o na tampi sanne sabi kubu o holti wiide dun satere do kubu o sambini nyawuji kewdi to suka
ay maño ti fatima tolit mosa
sabe wulare de ne jugti elaji kiwdi mi anda jati hono jogorade dum beraade dum dum ti elaji ndiyam den no sugula o edi mo ko won sanne wala fe hono ne winde le bas ngaji mi ngoni den no ko umudun no wala do haadi fadde o do wottu o cedel fu mi ngalano ka joni ala yafu on ti dayaade so gonga haale mi kasini ni faaba dum ba fi haddade li o do ala haali o suka o fu fanni nyawa len domba sanne
kala warmin no faabe kandir gi safar
abdul aziz takdid ardido nuku déplacer en ensongu cultivide wulare satudende du jati chadere monde mosambini welter wakati cultivide yimbele gube bazi hosa ngala fe chudi kantidi bedade ti alla cellal dena yo forati mawdo wonande rewbe e sukabe bangal nyawuji
non vraiment
en djogi chadele dominata kabarun diam nyamduji e kaydun safareji ti alla jam na ele site o rufufu watu kubu satu jati nota sababu yimbele hewe nyawa sukabe rewbe rufufu
famusi
risongaji wudundudun njidi e dido telaji kubu to nokku e gube sokura to seware e leela muti min jutidi kadija odo inna galle holtide wulare le chuudi mabbe dilati sababu be njalta sella hinade gulleji mabbe nyande fuf
wulare antampina koy sabude mi da habba sarbo am enangi kabbay fu joka e nangi doni gollami le suudu walade funange ko nyawuji kay mi de mata faado kalam do mi durmaado mi jontaado ndiyam kay tani nange yaltini mi ngondiyam nange mummi ke jara du ndiyam onati
so egube ngonbe li saldi na nyakori ndiyam wona fi non do wortani be segube ka wi amadou mayga deplacer nokudbe nata be kasindini
fundeni mum besa
so gonga hale won san fendu wuldu mi fotali nyaloma jamma dun no o satti dano mi jisiraga walde selba len danke mi ngoni ndiyam amen billi e chateau mo prouzo ju inele sur doctoron kasum ke bigodi muri sabi chateau o takalambe prota notradi suni prawala ni kasini danke suka be fuf challa ya fuf do be dojja den wularande tampini sanne yimbe le gombe le chuudi di hanta sanne hendu wi fota le majji no haniri bu fuf le nyaloma
leedi amendika ana wul sanne le on do wakati saatu degre ngaji ko buri debbe ana matele nokkule yogaje le leedi amendi le lewru avril ndu yimbel egwe ude jonde mu em kanyu em buri tampude san bangal der o wular ngonde mater le lede amendi le nyalo mo hande o tawede wulande kana satti sanne dido nukule fu rewbel yogabe gombel dido nukule to yimbel egwe ude jonde mu em woni kanyu en ka wana jodi be so tumodir jude mu em le lamu mutile wakati wulare kanko fata omar bari debbo egwe ude jonde mu dum gondo sokura yo e goto e misal be do rewbel somayaji wonku o yetale on do nukku o moda o do golle ila o egi ude bajangara le hitan 2019 le nyalo mo hande o ka o holiti wida wom chadele yogaji ka di o wondi fewde mudum sabi wulande tawede e majjum fu do joda kikaso o tumbodir juude mako kejaado amen gondo le on do nukku do woni mamadou komina yi yidoide mako anni ko hebani em do majjum do fetango modou samasiku
o do debbo juudi do yeso tabal mudum le do di likki fata umaru bari do eggudo irudo bayangara hitan 2019 sugula wulande na yi jaati do yeso mako e wi mako nukku o ana wi taw
wulardan tampinamin san nukku ana wuli kasen cuddindi so wadi ndiyan do hebataake ka wulande an torrimi hendu won sukaabe am fulaati ke durmaabe wadda durma san de kolla jaati fajiri fum sottan soma kikidum de sa paade
ka dum fu tawede kanko inna galle hulti wide luma mako na weli sede ka non kulle kacce de na yawi bonde sabi wulare de
wulare an antide golla sabu de mede sotta kulle kacce so wulare wadi an yawi bonde liggim ngay kacce kacce ko cottam ko fu kanyi lokoto ngajam fu e wularne an torro sanni sabu an nyola famede yuppa yogo
fata umaru bari wana fe debbo pawido jikka mo fufu do fabaji di sabi jagu mo o jogi le nokku deplacer en hulti wide dernade almsadaji mako yogaji
gollam ida heba jaat wonko kebam hen sed sed mede heba am hokka suka anko jangira ya mede heba sed sed heba ko watte futira
o do déplacer o non darra rewbe hedibe be patti fi jodo ni enne sabi latari déplacer ana fi neddo yigita fi ko woni
hono kanko fata Omar Bari yimbel hewbe wobbe igube ude jonde mu em kanyum en ka wana jodibe samso tumodir jude mu em ana domba mballigu mi kuliti on dum do kabaroji de fuddata to wulande kanyun ka ana satti san le lede amendi le wakat jan o yimbel egube wule jonde mu em kanyun em bul tampude san le de do wulare sabi tawede mabbe wakati fu choro nange ka holtama wiide ana wa yottinde be kutteji kewde bangal cellal nam holtiri wiide kanko professeur Gida Landure tidala bilido hebugol kuram fayoto ndiyam le dido nokkule ka sukabe fayoto yimbel naye be bul tampinde san le dido nokkule waytagol wakati o do kanyun ka ay sugula mawdo jure be do yimbel tampube san le nokkule to jodil mahamman baba kunta wonko landondir e mako kedemo
kubbo ana fandina ndiyan terbe yimbe déplacer embe kambene e lay buuji be ngoni sa jeewi dun ko heewi fu dun be ngala do be kebirtan ndiyan e o leo kubbo ana wawi sabebinde kambe ndiyan terde mabbe timma burde heddibe be sabe ele buguru ngule figi ana heewi nengay terde de no jaarirtani ana fandina ndiyan terde mabbe ndiyan terde ne so fandi sukabe jaati kanye e moobe so ndiyan terde mudum fandi ana wadda be nyawuji kewdi ana wadda ittude hakkille jaati ana wadda dum nyawuji boje sabe so ndiyan fandi e terde neddo fu boje de ne ana haaja ndiyan ana wawi waddude di nyawuji dengay anandarta kanankobe be ngattana be hakkille be kokka be ndiya e le buuji mabbe di buuji di dum ana wayi waylitede wade buuji bagi na buuji boyoje sina dum buuji manangaaji di e le o kubu ana bonani terde sanne kambe e hor mabbe déplacer embe be ngattana hor mabbe hakkille pade be pandina yargol ndiyangol sugaabe gombe hakkunde mabbe be kokka be ndiyan satufu moobe gombe hakkunde mabbe be kokka be ndu ndiyan satufu kambe hor mabbe be dawrona hor mabbe ndiyan sabi so neddo waddanay ma fu an e hor ma dawrona hor ma dum buri dooma nyawuji nata kuddeji wada di mbawa sawrede woldeji wadi yogabe iwito woni do be ngoni hande déplacer do be tinno kambe hore mabbe be ƴeewa do be joodi do be keno pati laato nukkuje tunnude pati laato nukkuje ngaddanoje nyaw sabi ko a wadanaka fu ko bawda wadande hore maka ara hani andude
yarde ndiyam wakati fu fati heddo choro nange woni dati kultade wiidana han jokkelle wakati jom oso min jibbe dodde sardi kutteje bilide e wularnde le rubrique à même artiste invité de la semaine au Mamoudou Kelly won comme jogi e juude amem gondam o dia ana les région Tombouctou waram haltande em hono fuddire jimi hodo woni tiddalaji di o yidi e mudum ele golle o Ousmane Nyali Bouli landondire e mako kedebe
kambe mon pullo am sanne to pullo woni fu onongoni fulbe am dima kunguru dima kudambe mon pullo am sanne e fulbe machina onongoni fulbe am ndima kudambe mun fulbe am sanne e fulbe gondo onongoni fulbe am ndima kunguru ndima kudambe mun fulbe am sanne e fulbe choki onongoni fulbe am
sakiraabe mido milon kebi famu tiagal gol gachol mamodi keli mido mila andube dana dega fu tawana anditi en kebi kala haldi mondi handen kanko no dirtiado mamodi keli jimowo opio guitar doka farde meden fudde landidi en biya mamodi keli halna en hom woni mamodi keli hoto mamodi keli iwata
mi jotin mi lamdiki jamwa la sande do teddengal sijo tamani e mamodi keli hande jati ka ana nandi hono gundam o jaya Mamadou Kelly mbetu mauna ton orima ton o mauni ka Mamadou Kelly o jodi ki gundam hande ka mido wa wiide ni hande ka gundam jati jammi
Mamadou Kelly mila ka tan jimidi ka wana hande no fuddi da do way hal ille mande puddoda e jimidi
nyali nono no fuddirmi jimidi ka mido andi hono nyalani mudun je jati mi fuddi jimi 84 warde 5 warde hande
nanno hoto puddoda don to gundam ton
no gundam mi fudde ton jimi gundam ka de jammi ton tawi mi do e jimungol jimi di mi fudde na betu jati betu jati fuddu mi jimidi
beto tayti
mbeto anni sarkil nyafunke tiagal ndiyam nyafunke anandi hono kilo ngay chapantati woni hakkunde mabbe ayo jatti
nyafunke sa Allah si nyafunke yam fu ni da hakkeli himbe ja e kal haddi moni bi Allah hinno ya fomo
sande
ali farka tude non jatti nono a wadi album ngaji ne
mi wadi album ngaji hande ka jeegom album arande o dum ka mi wadi 2013 aya tiagal modum jami tourner amerique aya ndi jami tourner fu mi wadam album goto ndi jami fu mi wadam album goto fa hibbi jeegum hande ko
ko sabe de sa ye tourner non ngata album sabe watta do malido
arande o mi wadi no malido
okay
dum woni album biyetedo addibara o ka bi jeyi wadude mixer o etagini aya ton producteur am o woni christian olen
okay
aya ndi jami ton fu kanko du ton burimo yafude dinaga
andi kati mamadou keli kay guitar kay Allah hande ka hono maada li mali ana famdi hebuni be golli dinda andabe li mali mi do wiide al farka toure ga
ayo
mi do wiide al afel bokum
ana do wawi jati
be biyetedo ali ibrahim nabu ibrahim jaji nabu on do golli di
sanne mi golli di jati
ami wasi jere ana golli nan
sanne mi wallahi mi golli di nyaali an ka timini
wombe ande
jati habibu koytanton kanko dum mi golli di kanke hande du mine inna baba kulbali bi ko haa pullo min ngolle min woni guitariste mabbe jatti
indi andabe joni hedo woni projet ngaji mala anni haji mari don ko album ponida mo inide na ube tourne ngaji gonna jo festival ngaji na ube hedo ko
joni nyali hono projet am o jatti atime embe ko jogi mi ko dum ni hono hakkilam o jatti ka tumabe toni hoti hande kaso gongal
Allah sabu
sabi sa du jogi atime du jogi sadda ayo e pi ele mali du yafa so bada nde joni du jangol anni yalta e be jidi mantongaji ayo jati
nenno himbe déplacer en e gubbedu ngala bawde hidon ko biyata handen wonko anniyaji mada do mabbe na
ana fawi jati en fu don hani nangudirde min balla so min yoppi e do gouvernement iway to kambe e problème mabbe du sakko be fewa ko nandi e modu joni en fu ko kendiran juude hono fulbe be jati gondo ga gondo tiagal mali gondo france gondo amerique e be nana e sijo tamanino homo fu wada ko wawi ko so dum wada mo fu hunde de biltoto
nana sa ho itan jawdi
jati
ta se hala mbawda no jam hewtirte se jamdi hewta mun fu hoti wuro mudun duro hinno durgol mudun demo hinno demal mudun dum fu mbawdo fu dañe ko wadde
jati so wana dum ka so milliard min kokkibe it boleka iwayno so be hote to be iwi to dum ka gasay ko
non ko wiyete dum sada farde ma hokkude neddo lingu fu ekin tinin dum
no lingu nangirte
wallugol yo ngonga non me wallugol du nyande fu anatiibe nen ko buri darte hono jam hewtirte fa mon fu hota
e dum buri so gongal ya fa nyali ya fa fi
d'accord farde me en jukintinde e gajaati o e gaachul dangol kedi dan
ay gasi san Inkamiyan senomen Yehoto woni senomen Iseno banyangara yesenomen Iseno duansa woni senomen Ifulbere ube senomen Banyaji meden senomen Kosam yenebam senomen Fulbere ube ngarengen Naboyen ado ferroto Degoyen ale burguto Chiboyen ale gellede Minkamiyan senomen Ihoto yehoto woni senomen Iseno tenengu woni senomen Iseno sofara woni senomen Iseno moti woni senomen Ifulbere ube senomen Banyaji meden senomen Kosam yenebam senomen Fulbere ube ngarenjen Fulbere ube ngarenjen Naboyen ado ferroto Degoyen ale burguto Chipoyen ale gellede
Mamadou Kelly inshallah no mila sakira meden tabe ne kidien wotto joni tawetebe dow seno go jude jala sagu bankas en yottade gondo en duwansa en jankabu en do jarda ka fu mila joni hedibe en wotto joni o mila tan beldi sanne en gol jimal mamadou Kelly min andi golle kay surtout yimude amawni du hakkunde fulbe e koroborobe fa yottade bomarankobe no puddirinda jiminen andi yafay hore won ko biyatami tiidal laaji di kawruda seeda farde maada hebude verma golle maado jottade e mudum
li gonga jati minka so gonga Allah hono tiidal laaji ne kawriminde ay tiidal laaji non ana mine horam ne homo fu no tiidal laaji way e joom aywa min mi ana nandi hono tiidal laaji ko jimi ko weltare ni non sabi tidalan ton ko weltare non sabi yogaba no wi amadi tinna anka sayimi atawi jati saba tawi de modo an yuma yogaba ndu wi nja nanga jalo ndema dum buri jimungu
mi nafa wala do gawara golle yogaba
yogaba ayi jati ayi jati dum adandi so sum halam fu ana yurmi ni sato neddo jalan yogaba ndu wi
anka randi ko jidda
jati ya ndaro golle de ko nadda so wana bam gital de nja bama ni mpia dum ka wana golle bi adam yogaba ndu be hi sa golle o ka tawi jati Allah wan hen barke.
Sami yehi fu barke tan.
Sami yehi no to mabbo goto. O wi kam Mamoudou mbimo o wi hunde de ko jiira o wi yewtere aduna tan non. O wi hunde fu ko ngadda ka fu tinna juula nani ko gonda e mudum ko wana ko tanni nondu. Dum ka yewtere feminan modi baami do jidi
yewtini hede wallahi non jaata.
Do jidi yewtini de
sa. Yalta e dumani ni loji bonde di sa o re. So bad nardu a kunkuje ne kee sa.
Jaati kunkuje an kee
sa. Sa o re o jidi no ma fu an bu werne sanne
jadi dum woni
mono fe famu do
mono fu e famu dum woni ti ka sa fami fu atikata
ahinto golle ma
hinno to golle ma
ka lawol ma
ka sa fami fu ayopana tikana ayopana
wote gudu sa man fu kina ngada inspire artisan
wala
wala me homo artiste homo mon ngada noda inspire arande hono mo wala mo
jidi adandi hono pide makko gitaro weli kam dun ka Allah hinno mam konake biyamo jaksu
konanke jati
jati kay kanko jati den hitande tawi min mi fiyata gitar kami do fiyano moliar e serendu
ah ay serendu
men ho e wogerndu dum do
fiyano
ay den tawi dum gommi ay mi iwi betu mi wari ga kawom ana do
bamako do
do o wonno o directeur musée national e biyamo Yaya Koulibaly kay mi wari to makoto min dum bi mi faddam jodide non tan tan so mi do yaha o lanindo no kam ni o hokka kam kalisi non dum nafata kam bi mi jonka mi gollen ay mi yemi natoyde ciottugol jinni mbere e lewru fu adandu no be yowirta kam temer jetti
lewru lewru hurna golle temer jetti
lewru ndo ko
barke di wonna kalisi aran den ko
ay jaati aya mi jokki dum fanji mi mamu konake o yalti teli mi do jodi ni mi do fewto mi do jawmo bi mi no golli so weli kam bimi inshallah min darda ni Allah pati mi may so min du so mi lata ki figure ayo so mi lata ki mi se ngamari makko ayo yo kam mi la ngamari farka wana farka mi jokki mo pide makko di fumi do way fide ka wana ngamari makko nanni kam e mi e musico sabi no god no watta ko dum nati ni kan kabako koyde da na fiya bido ngaji e kulentereji harmonica o do ane e ndo ko makko mo fiya
guitar
e pi mi maye du famine makko min golli di jati
saballa ana golde makko
mi golde makko tawi min radio malto tawi mi jokki dimaju debbo goto yaade ton min jati mi do fiya mo guitar min tawi e mamu kona kana li studio o yalti min jidi min jowtiri
dokay farde meden sewdude min dokete kasel micro o dokka tacena en do jimol gotul
gasi sande adandi min to pullo woni fu ton gommi du ko sabi so mi yi pullo fu tammi do
welti
do welti sande
Allah akbar ne welti ni ma sande
mi do welti e kabaru fulbe sande
ay fulbe nani do yom welti ni ma
sande sande keli ha sande ka adandi to to pullo woni ku kanan mema na mo jaru ka so gonga Allah
jaru d'accord
Machina yewa hamadi E jorki yewa hamadi E gondo yewa hamadi Jankabu yewa hamadi Hamadi mofena tabada Masina yewa hamadi E masina yewa mahamadi E choki yewa hamadi Hamadi mofena tabada Amadi, Amadi, Mufenata.
Mamadou Kelly min jottima sanne e min beltaneke ma sanne ay tiabo en tawde do nyande woni sini Allah muuyi
kede tobe min on latke fulbe na do songaybe fayoto janyeliji gondi le lede amende mangal mudum fu e hakkile amen ka hedaade o do jimo woka yotini am sanne proverbe mum jogani om le nyalom hande o ka anni neddo igudo iwdo jonde mudum sudu mudum woni ko yoppata ga yoppata fey di mako mudum hudum fu kaado hala holi citta yu waruto kejaado amen gondo ton don bamoy kebe landike yimbel yogabe dukado hala anni ko be bi
ko mobe amen kalnimi bingel adam galle maala nangge jungoma ta a hersaay galle ko dum a wonno jogude bawdi bawdi di timmi e ma a mawdo non sa a yeyi ndarde hunde jenande ko a jeya a bonisima a bonne awdima nedde may ana santi herse nedde mayde dumaku mu hunde fuko bengel adam heta fu men ana mayde dumaku mu ana santi kersa dum min tay min ka homolora men ga bengel adam hunde fuko ngada fu tinna en dumaku ma o dumaku hono majum wala hunde an timma dumaku ne timmata
ko min tawi yuworga nanga Allah samti pati jaha nyawla pati ngada hum galle mana nange tawi ado hedde alislamako dumaku ko ardi hunde fu pati bama janande pati gujja pati pena kolla e makuma joka Allah joka nulad
sakrabe kedibe andon do min kaddate kabaruji amen di kikede hande min chouti om sanne hedade men mi andinam om do wiide odo emission fayoto emission ngaji amen kiddi di ngondi ton di fo no bawi heditade dum do www.studio80.org wassalam.